Allah jomirawo, min getti gam walde maɗa, min jangay diga ayaje maɗa cheniɗe, e min do'o, nder moƴƴere maɗa e yidde maɗa, hokku min faamu ayaje maɗa ɗe min jangata do'o. Amin. Yahaya sura jowetati, aya cappanɗe tati e go'o, yaaki cappanɗe nayi e joweeɗiɗi. Gonga rimɗinayi on. Sey Yesu wi Yahudanko'en kooliiɓe mo, to on tokki ekkitinol am, on tokkuɓe am ɓe goonga. Nden on anday goonga, goonga bo rimɗinayi on. Ɓe mbi'i mo, min taaniraaɓe Ibrahim, min meeɗaayi wartuki maccuɓe goɗɗo. No waɗata mbi'a, ɗum rimɗinayi min. Yesu wiɓe, emi wi'a on goonga, koo moye gaɗo hakke, o maccuɗo hakke. Maccuɗo joɗatako nder wuro haa abada, amma ɓiɗɗo woni joɗotoɗo nder maago haa abada. Gam non, to ɓiɗɗo on rimɗini on, on keɓi rimɗineeki ki goonga. Emi andi on taaniraaɓe Ibrahim, fuu e non on ɗaɓɓita warki am, gam on jaɓaayi ekkitinol am. Emi wi'a on ko nanmi to nyaako am, onon bo on gaɗa ko nanɗon daga to nyaako moɗon. Ɓe mbi'i mo, Ibrahim woni nyaako amin. Yesu wiɓe, daa on ɓiɓɓe Ibrahim, on gaɗay ko Ibrahim waɗi. Amma joni on ɗaɓɓita warki am, min biɗo on gonga ka nanmi daga to Allah. Ɗum naa kanjum Ibrahim waɗi, on gaɗa ko nyaako moɗon waɗi. Ɓe mbi'i mo, minon naa min jaalu'en, Allah woni nyaako amin, kanko tan woni nyaako mo min godi. Yesu wiɓe, daa Allah woni nyaako moɗon, daa on giɗayyam, gam daga to maako iwoymi, joni bo emi ɗo'o. Mi waraayi gam hoore am, amma kanko liloyyam. Gam ɗume on paamaayi ko mbimi? Kanjum woni, gam on mbaawata jaɓuki wolde am. Onon on ɓiɓɓe nyaako moɗon ceeɗan, ko giɗɗon woni, gaɗon ko nyaako moɗon yiɗi. Daga arande, o gaɗo war hoore. Wala ko wannimo e goonga, gam o wala goonga. To o fewi, ɗum gikku maako, gam o pewoowo, nyaako fewre. Amma gam mi wi'i on goonga, on koolaaki am. Moye nder moɗon wawata tabbitinki mi waɗi hakke? To ni goonga mbi'aymi on, gam ɗume on koolaaki am? Ko moye mo Allah jeyi, e nana ko Allah wi'i. Ko haɗi on nanki ko mbimi woni, onon naa ɗum ɓe Allah. Nder aayaaje ɗe janguɗen to gaɗa, en nani yimɓe ɗuɗɓe nanɓe waaju annabi Iisa, ɓe kooliimo, ɓe njaɓi ko o wi'i, o warti kisnoo maɓɓe diga hakke, e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o bo, en nani annabi Iisa wi'i kooliiɓe mo, to on tokki ekkitinol am, on tokkuɓe am ɓe goonga. Ɗo'o, annabi Iisa e sembiɗinaɓe, ɓe tokko ko o wiɓe, ma'ana ɓe gaɗa ko o wiɓe. Ɗum bo e ekkitina'en, enen tokkuɓe annabi Iisa hande, to en gaɗata ko o ekkitini en, enen naam tokkuɓe mo ɓe goonga. Gam o wi ɗo, to on tokki ekkitinol am, on gartay tokkuɓe am ɓe goonga. Ɗum e hollayen e njayri, to en tokkaayi ko o ekkitini en, to en gaɗata ko o ekkitini en gartata tokkuɓe mo ɓe goonga. Naa tokkuki mo e honduko tan waɗata garten tokkuɓe mo ɓe goonga, amma seyni to en gaɗi ko o ekkitini en. Gam non, sey mi ƴama hoore am hande, mi tokkuɗo annabi Iisa e goonga, e mi waɗa ko annabi Iisa ekkitini am. Ko bo mi tokkimo kawai e honduko? Non amma bandiraawo am tokkuɗo annabi Iisa, to a tokkata ekkitinol annabi Iisa, ko bo a waɗata ko annabi Iisa ekkitini, to a wartaayi tokkuɗo mo mo goonga. Gam non, emi do'o, Allah walla en, gam tokkoɗen ekkitinol annabi Iisa, gaɗen ko Allah wi'ata en nder wolde muɗum, gam garten tokkuɓe mo ɓe goonga. Amin. Annabi Iisa ɗawti wiki tokkuɓe mo, kooliiɓe mo, on anday goonga, goonga bo rimɗinay on. aya chappanɗe tati e tati. Ɓe mbi'i annabi Isa, min taaniraaɓe Ibrahim, min meeɗaayi wartuki maccuɓe goɗɗo, no waɗata mbi'a ɗum rimɗinay min? Ɓe e yahudanko'en e ɓe mantitoro wiiki, hamɓe ɓe taaniraaɓe annabi Ibrahim, hamɓe ɓe yimɓe ɓe diina, ngam non e ɓe nyuma ɓe natta e aljanna ko bo wuro Allah seko wala. Amma ɗo'o annabi Isa e tabbitinanaɓe wiiki, to ɓe tuubaayi diga hakke maɓɓe, to ɓe alaayi waɗuki hakke, ɓe kooliimo kanko mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke, ɓe keɓataa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Bo nonno o wiiɓe nder aayaaje ɗe jannguɗen gaɗa wiiki, ɓe maayay nder hakke maɓɓe sey dey to ɓe koolake annabi Iisa mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe. Ngam non annabi Iisa wiiɓe ɓe anday goonga, goonga bo rimɗinayɓe. Sey ɓe mbi'i annabi Iisa, minon famin taaniraaɓe annabi Ibrahim, min meeɗaayi wartuki maccuɗo goɗɗo, no waɗata mbi'a ɗum rimɗinay min? Ɗo e holla en e njayri ɓe paamaayi iri maccungaaku ngu annabi Iisa meti ɗo'o. Kamɓe e ɓe nyuma dow maccungaaku ngu jagganaaki goɗɗo. Aaya cappanɗe tati e nayi, annabi Iisa famtini ɓe wi'i, e mi wi'a on goonga, koo moye gaɗoo hakke, o maccuɗo hakke. Maccuɗo bo jooɗataako nder wuro haa abada, ɓiɗɗo woni jooɗotooɗo nder wuro haa abada. Annabi Iisa e famtinaɓe ɗo'o naa maccungaaku ngu jagganaaki goɗɗo, ammaa maccungaaku hakke. O wi'i, koo moye gaɗoo hakke, o maccuɗo hakke. Maccuɗo hakke bo jooɗataako nder wuro Allah ko bo aljanna, sey ni to o rimɗinaama diga hakke maako. Ngam non annabi Iisa e wi'a en ɗo'o, enen ɓiɓɓe aadama maccuɓe hakke, en mbaawataa jooɗdaaki e Allah seniiɗo nder wuro muuɗum ko aljanna, sey ni to ɗum rimɗinii en, sey ni to ɗum hisnii en diga hakke meeɗen. Ɓe yahudanko'en e ɓe mantitoro wiiki, hamɓe ɓe taaniraaɓe annabi Ibrahim, hamɓe bo ɓe ɓiɓɓe Allah, ngam non hamɓe ɓe yimɓe rimɓe. Ammaa kayto ɓe nganyii lilaaɗo Allah. Bo nonno aayaaje ɗe mbi'i, ɓe mbi'imo, Ibrahim woni nyaako amin. Yeesu wiiɓe, daa on ɓiɓɓe Ibrahim, on ngaɗay ko Ibrahim waɗi. Ammaa jooni on ɗaɓɓita warkiyam, min mbiiɗo on goonga ka nanmi daga to Allah. Ɗu'um naa kanjum Ibrahim waɗi, on ngaɗa ko nyaako mooɗon waɗi. Ɓe mbi'imo, minon naa min njaalu'en, Allah woni nyaako amin, kanko tan woni nyaako mo min ngoodi. Ammaa annabi Iisa wiiɓe, daa Allah woni nyaako mooɗon, daa on giɗayyam, ngam daga to maako iwoymi. Fii jurumɗum hande e jaamanu meeɗen ma, woɓɓe e mantitoro diina, wiiki hamɓe ɓe yimɓe ɓe diina, e mantitoro asngol wiiki hamɓe in diga leyol annabi Ibrahim. Ammaa ɓe nganyii annabi Iisa lilaaɗo Allah, ɓe nganyii iwoyɗo daga to Allah. Ammaa annabi Iisa e tabbitinana en ɗo'o, no marirɗen diina fuu ɗum ɗon hisnataa en, no asngol meeɗen rimɗiri fuu ɗum ɗon hisnataa en, sey to annabi Iisa rimɗinii en diga hakke meeɗen. Ɓe yahudanko'en e ɓe mantitoro diina maɓɓe, e ɓe mantitoro wiiki hamɓe ɓe taaniraaɓe annabi Ibrahim, ammaa ɓerɗe maɓɓe heewi nganyaandi e halleende dow annabi Iisa. Ngam non annabi Iisa wiiɓe, daa on ɓiɓɓe Ibrahim, daa on ɗaɓɓitataa warkiyam, ngam naa kanjum annabi Ibrahim waɗi. Annabi Ibrahim waɗi ko Allah wii ɗum waɗa. Annabi Ibrahim bo walaa nganyaandi e halleende nder ɓernde muuɗum. Annabi Iisa ɗawti wiiki yahudanko'en nganyuɓe mo, daa on ɓiɓɓe Allah, daa on giɗayyam, gam diga to mako iwaimi. Bandirao am, amantitoro dina maada. Amantitoro asngol maada. Ahola ke wiki annabi Isa diga to alla iwai. Ahola ke wiki annabi Isa wani mo alla liloi gam hisniki ma diga hakke maada. Ajabi ekitinol annabi Isa ngol. Kobu awanya ko annabi Isa wiata maado. Bandirao am, amantitoro dina maada. Amma awanya annabi Isa nder perende maada. Amma awanya alla e welde mudum. Be yahudanko en, berde mape hewi hallende enganyandi. Gamnon, nder aya chappante nai enai. Annabi Isa wipe, onon on bippe nyako moton chetan. Konjiton gaton woni, gaton konyako moton hidi. Gam daga arande, o gato warhore. Wala ko wannimo e gonga, gam o wala gonga. To o fewi, dum jikku mako. Gam o pewowo nyako feure. Be yahudan kwen, ganyube annabi Isa, dapita epe mbara annabi Isa, konde epe bia, hampe be bippe Ibrahim. Ama perte mape hevi hallendi, hama ebe dapita wariki annabi Isa. Gamnon annabi Isa hollipe enjairi, kope mbi unfeure. Da betani rabe annabi Ibrahim be gonga, da bengata eko annabi Ibrahim wadi. Amande hallende woni der perte mabbe, annabi Isa wibe enjairi, kampe nabe bipe annabi Ibrahim, kampe bonabe yimpe alla be gonga. Amma be bipe chetan. Gamdume, chetan o fewowo. Kampe mabbe fewi, depe mbii, hampe be bipe Ibrahim, amma njiku mabbe hallende. Ko be mbiyata e honduko mabbe fere, njikku mabbe bo fere. Ebe kolla kambe be dina, amma be tokkata ko dina kan ekitinta. Owibe, ko be ngidi waduki wani, be ngada ko nyako mabbe sheitan hidi. Gamdaga arande, sheitan o gado warhore, denbo o fewowo, nyako feure. Gamnon, depe yahudanko en ngala agonga nderko be mbiyata, be ngarti bippe sheitan. Gam ebe kapi hallende nder perde mabbe. Da be kulope alla, be tanirabe Ibrahim, be kapata hallende nder perde mabbe. Gam nadum weni njiku alla, nadum bo weni njiku annabi Ibrahim. Aya chapande na yejowi, annabi Isa wi ibe, gam miwi i on gonga, on kola kiam. Dum etabiti nana en, benganyi gonga, benjogi feure. Gam penganyi ko annabi Isa wiibe. Aya chapande nai ejewego o. Annabi Isa dauti wikibe. Amma moe nder modon. Wawata tabbitin ki miwadi hakke. Toni gonga mbi aimi on. Gam ume on kola kiam. Enani annabi Isa wiibe imbe. On andai gonga. Gonga borimdi nai on. To nipe mbi ay gonga, annabi Isa yamipe wi, ko on kollayan to medumi waduki hakke. Bandirabe am, nder annabo en alla, be o liloy duni yarundufu, wala mo medai waduki hakke. Be fuma pe pengadi hakke. Amma annabi Isa tan, weni mo medai waduki hakke. Kanko bo weni mo alla subi, gam hisna bipe adama diga hakke. Afami duum. Ajabi gonga kaa. Ko ameti janguki wende deftere holima to annabi Isa wadi hakke. To ungonga annabi Isa metai waduki hakke. To ko haduma ajabuki wiki hanko weni mo alla liloi gam hisnuki madiga hakke mada. Ekita alla garaika nyalde jango. Nan. Ko annabi Isa dauti wiki, nder aya chappande nai ejewe didi. O wii, ko moemo alla jayi, enana ko alla wii. Bandirao am, ajabi ko annabi Isa wii do dumgonga. Anana ko alla wii atama nder aya jete e. Funet domo alla jayi, o jabai ko alla wii atamo. e mo nana ko Allah wi'atamo. Anani ko Allah wi'atama nder ayaje muɗum ɗo. Annabi Isa heyitiri e wiki, ko haɗi on nanki ko mbimi woni, onon na ɗum ɓe Allah. Ɗum bo e hollayen e njayri, ko moye mo waɗata ko Allah wi'i, Sheidan jeimo. Gam fuu ganyo ko Allah wi'i, holli e njayri, wanyi Allah, tokki Sheidan. Bandirawo am ummoye jeima, Allah ko Sheidan. To a wanyi, ko Allah wi'i, holli wondon, a wanyi Allah, a tokki Sheidan. To a waɗi ko Allah yiɗi bo a nder yebre Allah, Allah bo jeima. Gam annabi Isa wi'i ɗo, ko moye mo Allah jeyi e mo nana ko Allah wi'i. Bandiraɓe am e woodi geɓe ɗiɗi. To ɗum towai neɗɗo nder yebre arandere, to ɗum towai ɗum nder yebre ɗiɗabre. Wato, to ɗum towai ma nder yebre Allah, ɗum towete nder yebre Sheidan. Allah henda en e joɗaki nder yebre Sheidan. Jomirawo Allah walla en gam gaɗen ko o wi'i, o jeya en. Amin. Emi do'o, Allah jomirawo hokkuma famu ko o wi'ata en nder ayaje mako ɗo. Amin.